langa limbe limbe ngiyobamba lokuhlupha kwakho langa limbe ngiyobamba lokuganga kwakho ngoba sithandwa sami yangilimaza imbela sithandwa sami yangilimaza ngoba sithandwa sami yangilimaza Yasasemaningela mahlebe izindongo Dewo yangjolela angithembi ndongo Hliziyo yami ungayiphosisaleni ndongo Ngobi yolimala hakulula uxolo Diphiki baya ngempela mangivele ikhaleni Khalela inkomo sikaba bengayikhiphe esibayeni Ngoba sakithi sigwele emahlangeni Langa limbe, limbe ngiyobamba lokuhlupha kwakho Langa limbe, ngiyobamba lokuganga kwakho Ngoba sithandwa sami uyangilimaza Impela sithandwa sami uyangilimaza Ngoba sithandwa sami uyangilimaza Yazamantumbazane maningi Naluthando lwami luningi Mpela ke manje ngidinga nongoti Wezothandwa ngempela hambo Singase sihlukane impela wentombi yami Lenhliziyo yaziwe namama Elangise nabo lamandla oqala phansi Inhliziyo yami yakalapha Langa limbe